Kala Moto, RIC, Nyeji Beast Roba.
Yeah, Kala
Moto, I'm a VIP. Hiapa Semia Chorus. Hiapa Semia Chorus. Hiapa Semia Chorus. Hiapa Semia Chorus. Hiapa Semia.
Nimerudi na ile jeshi kutoka Somalia. Bado lipotea njia squeeze wa Libya. Vita sora isi wapo walokimbia. Na wale mafis ndo na hit kwenye media. Kila siku wanaongezeka MC bandia. Eti mabit ni matatu za kudandia. Huku serikali bado na tuibia. Walopigania uhuru walikosa fidia. Bado ngum rapa mwepesi kunifikia. Nitadum hata ukizoom kwenye media. Natema suma laf maziwa na kufichia. Ukiona vuta ndum polisi akija we kimbia. Ushaura bure mke songuo ni tabia. Soma pisha hata hawara naeza pikia. Natokea pwani mini mvuvi na baharia. Navua papa kusini na matilapia. Sijali kuchukia wapo wanao nisifia. Uwepo wangu Mombasa wanajivunia. Bada isa mindo mswazi nilie bakia. Siachi rap mpaka siku nani fukia. Nataka beef joe na vika ango takupikia. Au record this alafu video nitalipia. Nenda kawambeta kuwa ngumu kunibania. Jajita mfalme mini ulitwa na maraya.
Hiapa semi chorus. Hiapa semi chorus. Kama kazi najua kwamba. Hiapa semi chorus. Hiapa semi chorus. Hiapa semi chorus.
Lyrically, musically, bado mina flow. Kimilitari si utani kikingache do. Kwa hii mizani ya digizani muli kama bisho. Mpia kithani sinamani siweki mbali to. Vipi jamani ya tupendani kama zamani bro.
Creatures of the night. Una vampire mingi parasite. Nani ya games inaishi kwenye hype. What a shame.
Kwa hijani sio mapeni hutupianga love. Hapo mizani hipokrisi sababu ya you don't. Kama bounty nilimenta uskize tani show. Wakati legend tunafanya rafrage the draw. RIC mwenyeji Kala Moto. Show MCs ngumu kuzima moto. Hey.
Hiapa sema what? Kama kazi najua kwamba. Hiapa sema chorus. Hiapa sema chorus. Hiapa sema chorus. Kama kazi najua kwamba. Hiapa sema chorus. Hiapa sema chorus. Hiapa sema chorus.
Na shake the shake mic na bring it back. Na feeling happy jibiti libiti happy. Tangu before sidi lingi dili dali. Na duidu ingi kazi niwe nje ama ndani. Sibuibu ingi ganji sina mbio za kupanchi. Na ripiripingi mike miji baba huko flani. Sifugi fugi ginati nafsi yangu bobo shanti. Na duidu ingi blanti mida kazi sonataki. Sijuidu ingi bati ni bidi kila wakati. So manga basis backbiting so nati. Buildi ukibomoa tu mabati. Ripingi pingi linyue tisha upangi. Ruka rukingi kingi utawala wako panchi. Risking kingi fululizo pate safi.
Kama kazi najua kwamba. Hiapa semi chorus. Hiapa semi chorus. Hiapa semi chorus. Kama kazi najua kwamba. Hiapa semi chorus. Hiapa semi chorus. Hiapa semi chorus.
RIC mwenyeji Kala Moto.